najimsafi.com.
Tamu atali, simuoni kama wewe. My hali yangu ni mbaya nkiwa mbali nawe. We baby wangu nitaumia nkiwa mbali nawe. My hali yangu ni mbaya nkiwa mbali nawe. We baby wangu nitaumia nkiwa mbali nawe.
Msafi.com.